Kangamusic.com. Lipina Zam.
Mina wondate fadhali love ya tuma toy tuma ice cream anisikai utwa nekeza zililimu nitiluli na inzi party baba mukumu kashafela uliniokubia kubotati neni kutwanga kolatea kononeke chwalo neni sasi kula pela finally kache kukimi na wafa inge mapochwana na ikutwa nikutaba mu sike mwani siya bikosi fana seni saba fali fasi fani nosi.
If only you could see that tears running down my face. If only you could hear my voice when I was crying out for you. If only you could see that tears.
Download it.